Kodwa ufanele usebenzise ukukholwa kuNkulunkulu ukukwenza kusebenze niyabo ngakho unovuko olungolo wakho uqobo ngaphakathi kuwe ukuvuka kwakho kulele ngaphakathi kuwe emoyeni wakho manje niyazi ngenkathi uJesu efethi phambanweni umphefumulo wakhe wehlele sokweni futhi washumayela emiphefumuleni eyayiseboshweni engaphendukanga ezinsukwini zokubekezela zikaNowa umzimba wakhe wangena ethuneni kodwa ngaphambi kokuba afe wanikela umoya wakhe ezandleni zikaNkulunkulu ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami ngakho niyabo umoya wakhe waya kuNkulunkulu umphefumulo wakhe waya esogweni umzimba wakhe waya ethuneni manje lowo moya wawukuye wawungumoya kaNkulunkulu lowo moya endulo nezindlela ezahlukene wacoba abaprofeti ukuba balethe umlayezo kubantu ezinsukwini zokugcina ngoKristu futhi manje ngalezi zinsuku lapha ngevangeli manje uma semukela uKristu enhliziyweni yethu kukhona konke sikudingayo kunokuphila kuphakade Manje uKristu wayengebuye kuze kuphele izinsuku ezintathu ngoba umoya wakhe wawusemuva kwesihenqo njengomgoqo njengalena ukuthi wayengewele kulowo mgoqo ngoba kwakuyizwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe ukuthi wayezolala ethuneni izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu manje wayengenakubuye kuze kube lezo zinsuku ezintathu nobusuku kwase kwedlule khona ke lapho sekuphele izinsuku ezintathu nobusuku umoya wakhe wakhululeka waya ngqo emphefumulweni wakhe futhi umphefumulo wakhe wabuya futhi wathabatha umzimba futhi wagcwalisa lokho akusho nginamandla okubeka impilo yami phansi nginamandla okuyithatha futhi nginamandla manje kamunye wena unamandla ngendlela efanayo ngoba ningamadodana namadodakazi kaNkulunkulu futhi wona kanye umoya phakathi kuwe kulokhu kuza umoya ongcwele ofanayo phakathi kuwe kulokhu kuza lowo moya ongcwele ofanayo uzokuvusa ngakho unamandla okubuye uzivuse uma ufa umphefumulo wakho uzoya ngaphansi kwealtare likaNkulunkulu hayi ngqo ebukhoneni bukaNkulunkulu manje umoya wakho uzoya kuNkulunkulu kodwa awukwazi ukubuya kumbulane pepelini lathi umoya imiphefumulo engaphansi kwealtare iyakhala kozi koze kube nini koze kube nini na futhi babengenakubuyela buva kuze kugcwaliseke imibhalo futhi njengoKristu akakwazanga ukubuya kuze kugcwaliseke imibhalo kuna ngemva kwe konke lokho kwase kwenziwe konke ukuhlupheka sekuphelile nabazalwane bahluphekele izinto ezifanayo noma sihlupheke njengoba bahlupheka kanjalo njalo khona ngalolo suku uzokwazi kahle lapho ungcwatshe khona umoya wakho uzodedelwa usuka kuNkulunkulu futhi uzoza emphefumulweni manje umphefumulo yile ngxenye yakho eyaziyo neqondayo ukuhlakanipha kwakho niyawukhumbula umbone ngaba nawo izikhathini esike side sedlule noma ukuguqula kuncane ngangena kuleyo ndawo futhi ngabona labo bantu na manje umoya wakho uzobuyela kulowo mzimba futhi lolo hlobo lomzimba umphefumulo ongumzimba ongadingeki ukuba udle nokunye nokunye uma lelishebanakele lasemhlabeni lidilizwa sinalo elinye elilindile umzimba osezulwini futhi nalowo moya nalowo mphefumulo nomzimba wasezulwini uzovusa futhi lo mzimba wemvelo wenzela leyo minyaka eyinkulungwane niyabo unamandla kuwe manje ukwenza lokho manje Kodwa lawo mandla onawo kuwe manje angenza izwe elisha uNkulunkulu akanazo ezincane izindawana ezintekenteke nezinkulu izindawana ezinzima yezinamandla Kuthinta kuncanyana kukaNkulunkulu kunamandla onke niyabo kuthinta kuncanyana kukaNkulunkulu ngakho niyazi ngakho ngizama ukunifinyelelisa ekukholweni manje Niyazi ukuthi kukhona okwenzekile kini njengomKristu ngabe niyazi na wawejwayele ukugibela wehlele lapha enkucucucwini nayo yonke inkucucucu nesono nokuphuza nokugembula nezinto ezezwe Hawu kwathi nje ungakhona ukuthi uKristu uthethelela izono zakho wavuka wabanga phezu kwaleyo nto manje ugibele phezulu lapha niyabonga phezu kwakho konke ngani na ngenxa yokuthi uyakhona ukuthi ungumKristu khona ke ngenkathi yemukela uKristu nomoya ongcwele wafika kuwe khona ke unokukholwa kumoya ongcwele ukukunika amandla ukugibela ngaphezu kwalolo hlobo lokuphila kwesono Aw manje into kuphela ufanele uyenze ukugibela phezulu ungene ekuphulukiseni nje ube nokukhona ukuthe xaxa nje nje uqhubeka uqhubeka ukukhiphela ngaphandle niyabo futhi nakho lapho khona manje ke uyagula futhi awusuyena umkhristu yebo umkhristu kona manje ukuze lawo mandla obuphulukiswa izofika kuwe ngokuba ube ngumkhristu futhi lokho kuzokunika ukukhona ukuba ugibele ngaphezulu kwesono kuzokunika ukukhona nakho konke ngayo kulolu hambo kukuwe ngomanje into kuphela ofanele uyenze ngokuba nokukholwa kuNkulunkulu lokho kuvuka lezo zinto enhle iphume kuwe ukukuwe ngomoya ongcwele niqona ngokucacile manje na nikutholile na ngikholwa ukuthi uPhili ungitshelile izolo ebusuku wangibiza wayesethi ngena kulokhu kusa ngiyakhulukazi ngomuntu oyedwa yeza ngicabanga ukuthi sinezinkonzo kuleli viki zalezo zimpawu ezisikhombisa futhi baletha umntwana ogulayo ngiyakholwa futhi uma ulapha manje mnumzane khumbula ukwazi ukukhola kwakho kwakho kuzodingeka kuye kulowo mntwana uma kungomncane umntwana oluswana kodwa manje ake ngithathe omunye umbhalo uma kulungile nje umzuzwana khumbulani nje manje emavangelini sifunda ngale sehlukweni seshumi lesithupha ngiyakholwa sezenzo lapho uPawulu noSila babesetilongweni ubusuku obubodwa futhi babekade beshayiwe ngoba bakhipha umoya kadevela entombazaneni engumbhuli futhi kwakufuthi yona ababusi bayo babediniwe yikho futhi babashaya babafaka ematilongweni angaphakathi kwase kuthi ke ngenkathi benza lokho ngenkathi uPawulu noSila babekhulweka noNkulunkulu wathi kumele kuzamazama komhlaba futhi kwazamazamisa phansi itilongo ujele waseFilipi induna ekhulu kukuthi ezolahlekelwa iziboshwa zakhe impilo yakhe eyayizogoka ngeziboshwa wahosha inkemba yakhe futhi wayezozibulala lapho uPawulu egijima waphuma wayesethi ngazilimazi zonke zilapha futhi le nduna ekhulu yayiyithi okunye ukucabangela babekade benakho ngoPawulu nabo kungahle ukuba babecule amahubo kungahle ukuba babefakazile noma benza ukuthile kodwa noma ngabe kwakuyini bazi ukuthi babengamadoda angcwele bayazi ukuthi kwakukhona okwehlukile ngalawo madoda ngoba ngokushesha wabuza kumele ngenzeni ukuba ngisindiswe na kumele ngenzeni ukuba ngisindiswe na manje uPawulu wathi khona enkosini uJesu Kristu wena nendlu yakho niya kusindiswa aw manje uma ukhona enkosini uJesu Kristu lokho akusho ukuthi insindiso yakhe iyosindisa yindlu kodwa uma enokukholwa kwanele kuNkulunkulu ngenxa insindiso yakhe engaba nokukholwa okufanayo ngendlu yakhe futhi indlu yakhe izodingeka ingene niyabo into efanayo njengoba uJobe wenza njengoba ngasho ngobunye ubusuku ezansi eGeorge emhlanganweni ngathi uJobe wathi manje angazi ukuthi abantwana bami bonile kepha kuthiwani uma bonile na futhi uJobe wayenento eyodwa ukuba yenze ukuba abe ngolungileyo lokho kwakungukuthi anikele ngomnikelo wokushizwa wathi yonikele ngomnikelo wokushizwa uma abantwana bakhe babonile khona ke bayothethelelwa ngesono sabo futhi kwakuyinto enhle ukuthi ubaba wayenza lowo ngubaba ocabanga kahle side ngohlobo oluningi lwalabo baba namhlanje futhi uJobe wanikele umnikelo wokushizwa lokho kungaphambi kokuba inhlekelele yakhe ingene kodwa lapha abantwana bakhe bebulewe bonke nezivu zakhe zonke ziphutshisiwe nakho konke ayenakho kujatshiwe wayehlezi phezu kwezala ngemuva kwendlu yakhe ezinwaya ngodengezi nike naqaphela emva kwezinsuku zenhlekelele yakhe lapho uNkulunkulu eqala ukubuyisela kuye futhi na lapho wayenezinkomo ezizinkulungwane ezishumi nokunye nokunye wabuyisela ngokuphindwe kabili futhi uphinde kabili izivu zakhe futhi waphinde kabili yonke into kodwa naqaphela na noNkulunkulu futhi wanika uJobe amadodana akhe ayisikhombisa Nake nacabanga ukuthi haye kuphi lo mnikelo okushisa wawamela asindizwa inkazimulweni yemlindele ukuba fike unawo namhlanje wena nendlu yakho niyakusindizwa niyabo manje uJobe wayinento eyodwa ukuba yenze ukuba abe ngolungile wakungukunikela ngomnikelo okushizwa nento eyodwa ofanele uyenze ukuba ube ngolungile lokho kukuthi yiba nokukholwa kuNkulunkulu ngokuba ngokukholwa nisindisiwe ngokukholwa liphulukisiwe ngokukholwa lithela konke ninako niyabo ngokukholwa ukuthi uyakukholwa manje khole enkosini uJesu Kristu futhi wena nendlu yakho niyakusindizwa Manje mnumzane, uma unomntwana lapha ukuba akhulekelwe, kholwa ngokwakho. Ngilapha ukubeka ukukholwa kwami nokwakho. Futhi sizokholwa ndawonye ukuthi uNkulunkulu uzayiphulukisa leyo ngane. Ngiyabona namandla phakathi kithi okwenza lokho. Unamandla phakathi kuwo okukwenza. Wonke umkhristu unamandla okukwenza. Kodwa manje uba nje singathola lawo mandla alawulwa ngumthetho. Njengoba bekivame ukusho, kufana namandla adonsela phansi elawula amanzi ngoba kungumthetho amandla edansela phansi alawula amanzi. Ilanga lilawulwa yiyi noma umhlaba ukuphenduka komhlaba. Ngeke nje wenze ilanga lenze into eyodwa bese uthi ngikhona ukuthi ngifuna ukulala isikashana yimanse ihora. Ngeke lakwenza. Niyabonga ngoba kunomthetho. Uma uzosebenza ngokwalowo mthetho, awu khona ke bonke kuzoba kahle. Uma uzoyolala ngesikhathi, ungavuka ngesikhathi. Futhi uma njengoba saba nechibi isuphiri, ichiba yontshariyo, ichibi ihirone, lawo wonke lawo machibi amakhulu endle lapha, sinezinkulungwane ezingamashumi ziphindeka zinkulungwane zamahektha, umhlaba eNevada, neCalifornia, neArizona, neNew Mexico evutshayo ngenxa yalawo manzi ngezwe elingakhulisa noma yini. Ungondla izwe lonke phandle lapho kuba nje ubuna lamanzi phezulu lapha ezansi lapho, futhi bekungeke kukhathaza lokho ngoba kondliwa into yasahlobo. Futhi nje lingaphuma nje likhuphuka libe yi-level futhi ngoba amandla edonsela phansi ilibamba lapho. Hawu manje uma ungasebenza ngokomthetho amandla edonsela phansi, ungathatha wonke lawo amachibi amakhulu futhi unisele izwe lonke phandle lapho, futhi onde izwe lonke angekho beyolamba. Kodwa ukwazi ukuhlala lapha bese uthi ya ngiyakubona impela uzofanele ukwenze. Hawu kungaleyo ndlela efanayo ngomthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu ungukukholwa, futhi sinokukholwa lapha kuloku kusa ukuphulukisa noma yikuphi ukugula, ukwenza noma yini, kodwa kulawulwa ngumthetho. Nalowo mthetho ungukukholwa, umthetho kaNkulunkulu ungukukholwa. UJesu wathi noma yini oyifisayo lapho khuleka, uma ungakholwa ukuthi uyakwamukela ungaba nakho, nakho lapho khona. Ngakho ungukukholwa kukulawulwayo, nokukholwa kunikezwe thina njengoba nje sinezidingo sakho. Manje sidinga uku uNkulunkulu wabela abanye bethu ukukholwa okuthile, abanye ukunye ukukholwa. Kusiwona amandla amakhulu angaphezu kwemvelo onawo, ngoba uma uba ngumKristu usuvela namandla, kodwa ushoda ngokukholwa ekusebenziseni lawo mandla. Ngakho manje kulukukuza ngenkathi uzokhulekelwa, khumbula iBhayibheli likushilo lokhu, leli yiqiniso. UJakobo 5:18, ukhona phakathi kwenu okhulayo, mababize amalunga ebandla nomthobe ngamafutha futhi abakhulekele. Umkhuleko kukholwa kumsindisa kulayo, futhi uNkulunkulu uyakumvusa kuyisithembiso uma uzokukhola. Ngakho-ke ngiyabo ukuphulukiswa kwabelwe umuntu ngamunye. Awusezinsukwini zikaJesu waseNazaretha wayengephulukise abantu ngale kokukholwa kwabo uqobo. Wathi ngingakwazi uma ukholwa. Uma ukholwa ukuthi ngiyakwazi ukwenza lokhu, ngingakwenza uma ungakukholwa. Ngakho abanye abantu baphonsa amandla okuphulukisa kwabanye ababangeli. Akusikho lokho, amandla okuphulukisa angaphakathi kuwe. Bavele nje babeke enqola phambi kwehashi. Umvangeli kanawo amandla okuphulukisa ngomoya ongcwele, unamandla okuphulukisa futhi unomoya ongcwele. Lezi isihlahla sincane oyizo, nazo zonke izinto ozidingayo zikuwe. Ngakho-ke uqala nje ukuphuza izithembisweni zikaNkulunkulu. Uthi iqiniso, uNkulunkulu wathi uyongiphilisa ngemivimbo yakhe ngiphulukisiwe. Nakho lapho khona uyazi ukuthi ufanele wenzeni na? Uqala ukufuqela ngaphandle ukuphulukiswa, yilokho kuphela. Yabo bese kuthi-ke abanye bangabona ukuthi unani. Manje okuyikho ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, ukuqiniseka ngezinto ezingabonwayo. Ngingahle ngibeke leso sihlahla sincane phandle, awuwabona amaphula kodwa angaphakathi lapho. Leso sihlahla sincane siyazi ukuthi aphakathi lapho. Ngakho nje siqala ukuphuza, sifuqa futhi sifuqa, ngoba sasazi lingaphakathi kimi. Ngizolikhipha lapha emva kwesikhashana, ngininike nje isikhashana. Sivela nje siqhubeke siphuze, ya ngiyazi ukuthi amaphula kimi ngizowakhulisa emva kwesikhashana. Futhi into yokuqala uyazi, nanku ifika, nakho kufika amaphula ngoba sasikholwa ukuthi akhona kuso. futhi uma ukhole ukuthi amandla kamoya ongcwele angaphakathi kuwe ukukuphulukisa nakho lapho khona nje qhubeka ufuqa niyabo inokukholwa awuyiboni imiphumela khona manjalo awuyiboni manje niyabo uJakobe walukisisa uAbrahama ngemisebenzi yakhe uPaulu walukisisa uAbrahama ngokukhola kwakhe sithini manje ke phakathi kwababili na uAbrahama wayekhuluma ngalokho ngiqonde ukuthi uPaulu wayekhuluma ngalokho uNkulunkulu akubone kuAbrahama noJakobe wayekhuluma ngalokho abantu abakubone kuAbrahama niyabo manje niyabo ngakho ke uNkulunkulu wakwazi lokho ngaphambi kokuba umntwana afike ukuthi uAbrahama wayenokukholwa noAbrahama wakufakazisa kuNkulunkulu ngokwenza sengathi yena ukuthi umntwana wayezofika lapho engenanzalo wayengena abantwana isibeletho sikankosikazi wakhe sasifile futhi yena wesilisa wayengazali kodwa nokho wayazi phakathi lapho ndawo kwakungumntwana yebo wayelokhu ephuza isithabiso encike kwelishadayo omkhulu kaNkulunkulu ibele encike lapho ephuza azi ukuthi uNkulunkulu uyomnika yona wazi ukuthi kwakuyisithembiso futhi wayedingeka kwenze futhi singabantwana baka-Abrahama ngakho ke ngasencike esithembisweni sakhe futhi sibambe lapho sazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenza washo njalo niyakukholwa manje na khona-ke makuthi abakulayo bashaye umuqa ngapha kwezinye zezinhlangothi noma olunye ofuna ukukhulekelwa futhi uma sithola ilunga lapha futhi libagcobe ngamafutha ngizobakhulekela futhi sizokholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ngamunye wabasinde uma ungakholwa thedi ukuphi na woza ngapha ngakulolu hlangothi lwesandla sokudla lokhu kuhle futhi ngifuna ukuba wena udlale ukukholwa kuphela kungenkathi beseza masikhonamisa amakhanda ethu nje zonke izethameli futhi masibe semkhulekeni ngalaba bantu abezayo baba wathi wasezulwini siletha kuwe kulokhu kusa ngegameni likaJesu Kristu laba abaswele abakulayo ubuntu obuhluphekayo okulesi simo esibi isimo esiyinhlekelele. Ngiyakukholwa Nkosi, ngiyazi ukuthi amazwi akho aliqiniso, aliqiniso kakhulu, angeke ahluleka ngoba ayiphakade likaNkulunkulu nezwi liphakade. Oh, nganamandla njengoba uNkulunkulu enjalo ngoba ayingxenye yakhe, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Kulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Manje siyakukholwa lokho Nkosi ngazo zonke izinhliziyo zethu, ngawo wonke umphefumulo wethu, ngakho konke okungaphakathi kithi siyakukholwa. Futhi ngizamile ngelula ngendlela enjengeyomntwana ukukwethula kubantu ukuze baqonde futhi bazi ukuthi amandla kaNkulunkulu ahlala ngaphakathi kwabo uma kuphela bengaba nokukholwa kwabo futhi balandele imiyalo kaNkulunkulu. Yileyo ndlela basindiswa ngayo, bayafika futhi baphenduka ezoneni zabo futhi babhaphathizwa egameni likaJesu Kristu ngokwaneli iBhayibheli Zenzo zesibili. Bese kuthi ke uPetru washo ukuthi niyakwamukelisa isiphiwo sikaMoya Ongcwele futhi na sizifika ncamashi nje ngoba yizwi kaNkulunkulu libonakalisiwe. Awu manje into efanayo baba, siyazi ukuthi iqiniso uma sigcoba abagulayo ngamafutha futhi sibakhulekela umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. uNkulunkulu uyakuvusa uNkulunkulu wangathi ngamunye angashiya leli altar enye zonke kule ndawo kulokhu kusa ejabule kakhulu futhi ethokoze ngokwazi ukuthi uNkulunkulu waphulukisile. Hamba futhi uphiliswe ngokuba sibanikela kuwe manje egameni likaJesu Kristu. Wangathi ngamunye angaphulukisa futhi abambe umbono ukuthi usho ukuthini njengoba uAbrahama wabiza lezo zinto ezingekho njengokungathi zazikhona ngonendaba ukuthi umphumele uyini lokho kuhlanganisa lutho lokukholwa. Imiphumela yilutho ukukholwa sekuvele kubambelele futhi ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo uqiniso ngezinto ezingabonwayo. uNkulunkulu kwangathi kungazika kujule ezinhliziyweni zabo ngoba bayakudinga. Ngihamba nje ngenceku yakhe ethobekile ukuma lapha kanye nezinye izinceku futhi sikhuleka kuNkulunkulu ukuba abeke ezinhliziyweni zethu ngalaba bantu abagulayo sikucela egameni likaJesu. Amen. umunye cha mfundisi tebila ubesesa kweni futhi ngiyakhona ukuthi kunomunye umfundisi lapha ohole ngomkhuleko kulokukusa sithanda ukucela bonke abefundisi lapha noma ngabe bangobani uma ungenyukela lapha futhi ume ngakuleli altar kanye nathi umzozwana nje kancane siyacela bazalwane namadoda mfowethu Ben ngiyabonga yenyukela lapha ngo futhi ume ngapha ngase altar lapha ukuze sibe nomkhuleko nalabo bantu sibeke izandla phezukwabo manje besadlala iculo futhi abefundisi bathatha indawo yabo lapha ukuze thina ngamunye singabeka izandla phezu kwabagulayo ake sibone wehle ngamula entabeni ngaphesheya ngibona umuntu eza wayengahluke ngalutho kunoma yimuphi omunye umuntu wayengumuntu otshwayelekile nje ethi ukuba mncane emzimbeni enobuntekenteke njalo njengoba simbone buka amehlo akhe ebheke phansi phezu kwesigameko senzeka ezansi esigodini kwakungabapostoli bakhe babe nomfana ezansi lapho wayenesifo sokuwa futhi kungekho kungabaza kodwa lokho ababekusho mphulukise nkosi mphulukise khona niyabona nje bethi mphulukise nkosi mphulukise ngeke kwakwenza lokho nje ngeke kwakwenza kuzofanele kube nokuthile ngemva kwalokho mphulukise nkosi mphulukise niyabo futhi uma ngingathola ukuba nikholwe yilokho futhi nikholwa lokho ngenhliziyo yenu yonke nizophulukizwa uma ngilithola ukuba ngempela nibone umbono manje bukani lapho bafundi bemi lapho mhlawumbe beminyakazisa mhlawumbe becindezele kanzima ukhona mfowethu kukhona haleluya kukhona mphulukise nkosi mphulukise kodwa udeven wahlala lapho ngo ngoba akakutholanga ukukholwa kwanele lapho ukuba kumenze yamshiye kodwa nakho kwehla lowo enqamula igquma futhi kwathi nje lowo devil angaqonda ukuthi kwakunomehluko omncane kwabanye abantu nebo manje lolo uhlobo lwabantu sifuna ukuba nube ngapho njengenkosi yethu Jesu ya hayi nje kufike lo mbukiso kodwa ufika uthanda uNkulunkulu wethu wazi ukuthi sithunywe ukuba senze lokhu lokhu ngokuthunywa kwethu kona genge ngathi enyukela kubaba ngicwa ukuthi ilapho leliculo lalatshwa livela khona liqanjwe ngezwi wathi inkosi yiba nezihawu phezu kwendodana yami ngoba ukhungethwe ngudeveli ohlukahlukene wathi umphonsa emlilweni futhi umxhozo mmele nokubunye nokunye wathi ngimletha kubafundi bakho kepha abakwazanga ukumphulukisa kodwa ngingacabanga wathi ngingakwenza uma uzokhola manje nginamandla angaphakathi kimi wathi okukwenza uma ungakholwa yilokho uNkulunkulu ubeyovumela labo bantu abakhwelwe umdlavuza abahlezi lapha kulokhu kusa abakhwelwe esembhedeni ngenxa yomdlavuza nelukhemiya isifo sokushetela igazi emzimbeni ukugula ukuhlupheka uNkulunkulu ubeyobaphulukisa futhi akwedlule na kabo kusikabo nebo manje akehluleki ngingakwenza uma ukhona wathini na ngoba konke kuyenzeka kuphela manje futhi thala yenyuka manje kholwa kuphela nje kholwa kuphela manje ngisakhuleka ngifuna nina ukuba nibeke izandla phezu kwabantu noma ngabe badingani bese nehle ngqongo muqa mfortunately ngoba ngamafuthi afuthi abazalwane ufuna wonke umuntu ezethamelini nekhanda labo likotheme manje wonke umuntu ngokujilile esemkhulekweni kuphela Nkosi ibona Musa ngiyakhuleka futhi khulukisa laba bantu ngegama lika Jesu Christ amen egameni lika Jesu waseNazaretha abaningi kakhulu emqeni bebabhekile ukubuka ukusabela kwabo ngokuthi bebenjani niyabo ukuthi basebenza kanjani eminyakazweni niyabo kunento enjalo enjengomnyakazo basukumile futhi beze kaphambili enye into kukuthi basabela kanjani kulowo mnyakazo abawenzile emva kokuba sebefike endaweni yokukholwa ukuthi lapho bekhulekelwa bebeyophulukiswa khona ke bhekane ukusabela komnyakazo wabo. Manje umelusi wethu unomlezo omuhle kithi, ngiqinisekile kulokhu kusa into yodwa engingathanda ukuphawula ngayo umzuzwane nje, kwakuyintombazane ikatolika yimi lapho ngase-altare ezinsukwini ezimbalwa ezidlule yayisendlini yami yona nomyeni wayo. Futhi bengimazi umyeni wayo isikhathi eside, futhi kwakukhona ukuthile ngokuthile ngenkathi sisahlezi kwingxoxisano yangasese, ilapho esaba nombono khona, ilapho thina ngangivamise ukuba nayo lapha endlini yokukhonzela, kodwa nje kuvele ekuseni nokunye nokunye. Futhi ngakho kwakuphakathi lapho ngingaze ngisho lutho, ngoba yona iyintombazane enye into lokhu yakhulela ebandleni likatolika nokunye nokunye, kodwa yaya ngokhulumela umama wayo futhi ngaleso sikhathi ngabona umbono ngonina. Ngatshela ukuthi yayiyini inkathazo kamama wayo, futhi ngamchaza nokuthi umama wayo wayebukeka kanjani kusobala yaba ngumehluleli walokho. Ungakhathaleki ukuthi kwakulungile noma qabo, angikaze ngibone umama wayo empilweni yami, iyakwazi lokho. Futhi intombazane kulokhu kusa ifike altare lapha futhi yama ukwenza ukuvuma futhi imukele uKristu njengomsindisi wayo, yenze lokho ealtare kulokhu kusa. Mfethinebile ngazi wayigcoba ngamafutha uNkulunkulu, usebenza kanjani wayigcoba ngamafutha abagulayo. Kodwa qaphelani ukuhamba kukamoya ongcwele, manje kukuthi igcotshiwe empeleni ingaguli kodwa yagcotshwa. Bungani ukuthi kwenza kanjani ukuthi konke kusebenzelane kube ngokuhle na? Ime njengomKristu manje emva kokuba isibe yilokho esikholelwa ukuthi ukuba ngumKristu. Manje ithe ngamkhulekela umama na iyagula lowo ngofanayo, ngakho amafutha okugcoba agcotshwe eli. Ngacabanga kufaneleke kanjani ukuthi yabo othile asilise nje uKristu asimela zonke, umelela bonke ukuthi nje le ntombazane ingaba kuMkristu, kodwa ke ifuna ukumela omunye umuntu nayo ebonisa ukuthi umoya kaKristu ufika phakathi kwethu uma sesisindisiwe ngempela. Manje lokho kuhle kakhulu, ngikuthakazela ngempela lokho, lowo moya omuhle womKristu wokukholwa. Manje kumbulani nje manje kuleli ninikazi lincane lilapha ndawo nakwelinye ininikazi likatolika elifikile. Futhi ngingathanda ukusho lamazwi ngaphambi nje kokuphendulela inkonzo kumelusi wethu, niyabo yilokhu. Manje ibandla elikatolika lake laba njengaleli bandla, uma nizobuyela muva futhi nifunde iBhayibheli esilikholwayo, futhi niyazi ukuthi ibandla likatolika laliyibandla lokuqala, iqiniso lelo. Kodwa lakhele ezimfundisweni zalo, lokhu kwakungukufundisa kwebandla likatolika. Kodwa yabo banamakhulu ayisithupha nento ezinye izincwadi obhapha nabanye nabanye abazibhalile, leyo ingengcwele nje kubo njengaleli iBhayibheli. Ngakhona yabo ukuthi lokho kuyini awukashintshi lokho kwenzile, wena uzanda kuguqulo. Yabo manje uma uthatha uzobala ngiqakele mhlawumbe abanye benu labo bobabili namhlanje ekuseni bekungabesifazane, kungenzeka kube khona amanye amadoda ayikatolika ahlezi lapha. Uma nizobuyela emlandweni ebandla, uma ungahle ubuze umpriest wakho isenzo salaba abapostoli ebhayibhelini lapha, kwakuyileyo ndlela ukuthi ngabe lelo kwakuyikatolika lasendulo na? Uyothi yebo, futhi lelo iqiniso kwakuyiwo. Manje bona bukani ukuthi hlobo luni lwenkolo ababenalo, bahlangana kwencane indawo elula, abazange bathi yethi Maria noma kababa wethu, lelo yisiko lebandla. Bathi nina badumisa uNkulunkulu, batazuluka bakhala. Bheka lapha ezenzweni zesibili, lapho umphostoli ongcwele uPhethro noJakobe noJohane nabo bonke babendawonye iBhayibheli lathi bakhuluma ngezilimi, futhi batazuluka futhi baze benza sengathi bagcwaliswe kakhulu ngomoya, baze benze sengathi babetakiwe. Futhi kwaze kwathi izwe langaphandle labuza bonke laba ngabatakiwe na? Kwase kuthi ke uPhethro umphostoli ongcwele, uPhethro ongcwele lapho esukuma futhi wathi madoda abazalwane, laba bantu abatakiwe kepha baceliswe ngomoya, njengoba iBhayibheli lathi babenjalo. Manje lelo kwakuyibandla likatolika lasekuqaleni ngokufundisa kwabo. Manje nebo emva cishe kweminyaka engamakhulu amabili izikhulu zaqala ukungena ebandleni, kodwa ke benzani nabo? Benze inhlangano yabo yokuqala emkhandlwini waseNicaea ngo-606 emva kokufa kukaJesu. Benza wabo lapho umkhandlu waseNicaea ubanjelwe eNicaea eRoma. Baqala ukungenisa zonke izikhulu ezinkulu futhi nje babumba ibandla futhi bakha ibandla. Emva kwalokho lahlukana kanye noma kahlanu bahamba basuka kuloko baya kumbhishobhi. Kusukela kumbhishobhi kuya kuphapa futhi kusukela kuloko nakho kuza amaGreki omthetho nawehlukene aze ahlukana kufike lapho kubona khona namhlanje likuzo zonke izinhlobo zokwehlukana. Kodwa yisizama kukwenza mngani wami oyikatolika, niyabo sikatolika nathi singelase kuqaleni ikatolika lokuqala futhi ibandla abasibiza ngalo manje kaningi sikhonjwa njengephentekostiyali ngoba sikholele sisibusisweni sephentekosti. Ilapho ibandla likatolika lahlelwa khona futhi ezinhlanganweni zethu zephentekosti namhlanje uma lelizwe lingama iminyaka engamakhulu amahlanu ngaphezulu lenhlangano yephentekostiyali liyoba ngehleleke kakhulu kunanjengoba ibandla liRoma Katolika linjalo namhlanje. Liya ngokuqhela kakhudlwana ngendlela efanayo futhi lapho behlela bakha idlangala kulo futhi ke bavele nje babe yidlangala namalungu nemiphefumulo engaphendukile. Kowamo likuku abafowethu notetewethu abathandekayo kini nonke njengenceku kaNkulunkulu angikaze ngikusho lokhu ngaphambilini ezweni kuleli bandla angikaze ngisho kodwa njengomprofethi wenkosi ngithi kini lokhu ngokukhanya hambani kukho.